kuwaza we, zilali nikapate na usingizi. Mina kuwaza waza we, ah baby, mina kuwaza waza we, kila nikifikiria, oh baby, nimekupata pataje. Nona maswali ni mengi, eti why mekuchagua wewe, hawajui, ah baby. Kivuli chako, my baby, wapi twende?
Mangoroto, Serengeti baby, Morongoro, au Mikumi baby,
wapi?
Mangoroto,
wapi?
Serengeti baby,
wapi?
Morongoro,
wapi?
Au Mikumi baby.
So what?
Baby taratibu, taratibu, dozi meningia. Mboni, machozi minalia. Oh baby taratibu, taratibu, minalia. Umenifikisha kule, kileleni. Kilimanjaro, kileleni. Aiwe, kwenye na kwenye jua ni kivuli chako, baby, wapi twende?
Mangoroto, Serengeti baby, Morongoro, au Mikumi baby,
wapi?
Mangoroto,
wapi?
Serengeti baby,
wapi?
Morongoro,
wapi?
Take five now.